Yeah.
Then a few whatever later, and I find the same characters, wake wame change to majina, like they've basically stole the whole show and produced it themselves. And this is KBC. I feel like this is more disappointing than if it was a private company. How did the idea come up? Like, we're going to do, amandile mna shoot video, you don't have an idea what you're going to use it for, and then pam, let's do this. How you end up capture moments that you didn't expect, because no one knows, like awesome, life is so random that we don't know what's going to happen in the next 1 minute, isn't it?
Mm-hmm.
And then you end up capture. So kulikuwa na hiyo ya Probox, any other thing that stood to your mind that also baadaye you go like, damn, how did this even happen? Eko nene. Episode 571. Tukusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yeah.
Na leo tukuna a friend of the show, tukuna Nick Wambugu. And this is the third time matokea.
In mara ya tatu.
Yeah. And the third time is the charm.
Na hizo mara zingine ni kuja kujitetea.
Yeah. So tukuna Nick, alafu pia tukuna Mark. Mark ni pia, yani the two of them ni, nyi wote ni ma director. The people shall.
The people.
So ujika agachini ni kukashindu, kwa nini tuliarestia na Maka kuarestia? Alitupea nani?
Ata kupatia yo story ya yo deli arestia. Ya deli arestia jioni kitu walidu. Ata kupatia yo story.
So jesa ni vitu kukaga chini, kwa nini usia kuarestia? So ani, the people shall, of course, Nick tulikuwa ganae, ile time alikuwa arrested for something which we think was not his business. Ilikuwa ni blood parliament. Kumbe asa alikuwa na koroga blood parliament yao wengine, ndio kaleta kwa shida yote takwa kibonga jo story. So wacha tuanze nayo Mark, jo kwa nini huku, did you have inside information, kwa nini huku arrest you?
So what happened was, maybe I'll jump right hiyo day nyo aliarestiwa. So ilikuwa Friday, and so blood parliament ilitoka on a Monday, and I remember tulikuwa tuna interview a few people hapo.
Yes.
And I think ni kama waso walikuwa wanafuatwa somehow. That's what we suspect. So of course, by the time tunawashoot, that was like Wednesday, tulikuwa to meet na Nick actually on Friday. But I guess tuka postpone, tukasema tuta meet maybe the next week. And I remember that Friday, there's a place I go to play football usiku. Hapo Ligindogongong Road. And I remember nilikuwa, bado tulikuwa in the process of post, jupia nilikuwa direct na nika edit. So nilikuwa na lead the edit suit hapo, sindio?
Yes.
So at around kitu 10, executive producer James ananikall. Ananiambia, are you safe? Niko like, unajua James atujakuwa cordial, wananiulizaje niko safe jo na Friday night, kwa ni watu wamebambwa, nilikuwa nashuku maybe ni kuna kitu tu imehappen, alcohol blow shit. So nikajua probably it's nothing serious, I can respond the next day. But nikaangalia tena, niko na many call almost 9 times, so niko like we kwani kunaenda aje huko. So after a while, then nikasema wacha tu nimcall back. So nilimcall back around midnight huko.
Yes.
Midnight, akapika, akaniuliza kama niko poa, akaniambia sasa akina Niko ameshikwa. Actually, aliniambia crew imeshikwa. Hivyo ndo aliniambia. So niko like, ataki tuongee ni nani exactly. So tuka switch to WhatsApp. So aliniambia, let's switch to WhatsApp. So ndo akaniambia kuna Brian Adagala juu ya alikuwa pia cinematographer na kina Niko ameshikwa. So niko like, we, what happened? Akaniambia, we are not sure yet, but hivyo ndo kumeenda. So immediately akaniambia tu ni mwanzo aliniambia, are you sure you want to go home? Niko like, so probably hata ni mimi sasa natafutwa next. So what I did, nikaanza ku take my detour Nairobi. Nikaenda huko Kahawa West. Kapita hivyo Kahawa Sukari, like so nakanga this side za Kiamburu na huko.
Yeah.
So nikasema leo sipiti, siendi home mapema. Nakumbuka mtaani, unajua sasa una expect you at a certain time watu wanashindwa kwani huyu alienda wapi. Ndiko mimi ni madito tu nimechukua ku make sure hakuna msa ananifuata. Kuna place hata nikafika nikapark gari nikatoka nikaenda mbali niangalie tu kama kuna msa atakuja.
Yeah,
nimeacha simu kwa gari pia just in case kuna msa ana to track. But it was just the beginning of the trauma, because then the next day I had to make sure that, you know, all the footage was with me.
Oh.
So I had to make sure that easy footage zote to me distribute. Like, even when we met, nilikuwa na meet na assistant editor wangu, ilikuwa ina feeling kama tunafanya drug dealing. Unajua nile nyunu? Una feel unakosea tu, ni kama tu uko chini hivi una meet kwa bush, unaongea chini in low tones. Hata nili have ku switch off my phone for a whole weekend, which was such an inconvenience, especially juu maybe kuna watu wajui hiyo ndio kazi mimi na doingi.
Yes.
And I guess that's when now, I think the same night ndio James akantumia link ya The Trend.
Oh, yeah.
Amina aki announce that so ameshikwa.
Alafu
unajua ilikuwa imeandikwa Nick Gichuki. Gichuki.
Hiyo ni my surname.
So sikuwa najua Nick kama Gichuki, nilikuwa namjua kama Mbogo. So nilikuwa najua maybe si Nick mwenye najua. Akaniambia pana ni Nick Nico. So I guess hapo ndio tukaanza tu play safe, like hata I think we paused the whole post work for a bit just to see venye kutaenda huku juu. Ili tuingiza kabaridi, kwa sababu unajua initially unasikia abductions, people are not seen. So you're always scared of the eventuality that will come, but I'm thankful that at least word got out. Aliweza get word to James, na at least ikakuwa breaking news. I think hata polisi walikuwa nawaambia nini wase nini nani juu iko kwa news tayari na mshashikwa tu jana. So I guess peer pressure iliwa force wakawa release on Saturday, which is najua ukishikwa Friday hiyo sasa ni mpaka Monday or something. So but it was good that
Ian still kuna kunga siku tulikuwa tunafanya live na Ian. Alafu tukasikia sijui wasiwa BBC ilikuwa ni the BBC4 like, Blood Parliament wamekuwa arrested, and I remember reacting. I was like, this is bullshit. This is bullshit because it makes no political sense to arrest them.
Like,
it makes just no political sense. Najua kuna zile sometimes if you do a few things it helps you politically. This was not helping the president politically. Kuna wase wake walimchomea, najua they used to, they were doing like a lot of blunders. But before we tuingia kwa hii conversation, another thing that happened is majuzi nilikuwa na maboy fulani hapa, like ilikuwa ni three dudes and a chick walikuwa involved, kwa walikuwa accused of murder. Ya bestia wani itwa Lona Kithambi. And I remember like when I was talking to them, like the theme of that episode was life comes at you and life comes at you first, where right now everything is okay, then the next minute you are in courts fighting for your life in one way or another. So this could be you're fighting for your life financially, it could be you're fighting for your life like freedom wise, it could be that you're fighting for your life health wise. So that's the strange thing, that we have Nick hapa mara mbili, and all of a sudden mara ya the next time nasikia juu ya Nick is you're fighting a you're in a life and death situation, you see. And this is just another example of life comes at you super fast. So umekuchapa mara mbili, both times ulikuja, did you know you had some condition? What's the condition called?
So hii condition inaitwa hypercellular MDS. Hii condition imejua 3 weeks ago, 4 weeks ago. Si condition ilikuwa naijua ati niko nayo or something like that. So the condition itself is I mean ile time nimekuwa nikikam kwa show,
yes,
nimekuwa tu like normal, like yes, like everything is normal, whatever nini. So this condition ideally ni in a nutshell ni, so your blood is produced and reproduced by your bone marrow. So what's happened is nakumbuka nikienda 8th of May 8th of November nikaenda MP Shah. So this is after October yote. October yote tumekuwa NBO Film Fest. The people Charlie imekuwa, unajua, imekuwa tu ikishow iki screen vipoa.
Yes.
So kuna hizo ma adrenaline nini, alafu nilikuwa tu na vitu tu mob na lectures ma students or is a film. So mambo tu ilikuwa ina move very very fast.
Yes.
So hiyo ni October. September ilikuwa more prep for NBO. So so nakumbuka after NBO ndio nikaanza kufeel after NBO Film Fest. Now during NBO Film Fest nikaanza kufeel kubit fatigue, just fatigue.
Yes.
Na ni ile fatigue unajiambianga hii najua shida ni nini, shida ni
sija rest,
nahitaji tu rest fulani. But sasa ni ile pia unajiambianga najua niko na hii na hii na hii to achieve in the next 1-2 weeks. Najua nda rest hata kama ni 4 weeks after that. So NBO ikaisha October 26th. So from hapo ndio, so after October ndio nikasema okay sawa, acha take a rest hata kama ni November.
Yes.
So so from hapo ndio, so kitu nilikuwa nasikia ni fatigue, alafu nasikia unaona your heartbeat. So unaisikia between your ears, so ni kama whoosh sound, like woof, 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 kitu kama hiyo. So nilikuwa na feel kitu kama hiyo, then after 4 days of resting, iresta ingiani.
Inakuwa are you even able to sleep? Are you like getting sleep?
Sleep. Kusleep, una sleep, nini, nini. Everything is normal.
And it's deep sleep, like it's...
Kwanza mi doze. So ikakuwa, but the more sana chukwe irest, the more inakuwa crazy. Alafu sayi unajua, kuna hiyo adrenaline sina ya NBO. So sina kitu ya kudu. Sina kitu na nipush at you, whatever. So, siku fulani ikakuwa more intense. Nikaenda kwa Seas na bro yangu, nikamwambia wacha tuende hosi, nichekiwe ni nini, alafu nipewe madawa fulani nirudi. Kufika hivi hosi, wanaangalia vitals zangu, so immediately nika explainia, I think walijua butu anze na hapa. Wakachukua my blood. So unajua blood has 4 components. Plasma, red blood cells, white blood cells na platelets. So kuangalia zangu, red blood cells nilikuwa na zilikuwa 2. Two ni kama, acha nikupatie analogy. 2 ni kama phone yako iko 2%. Ile ukipigiwa simu hapa na mtu mmoja.
Ni hivyo.
White blood cells zangu zilikuwa kaa 3, platelets zilikuwa 2. Platelets unafaukuwa na between 150 and 400. Zangu zilikuwa 2. White blood cells, a normal person unafaukuwa na between 11 and 15. Zangu saa zangu zilikuwa 2. White blood cells juu na kuanga ngapi. So mimi niko hapo mpisha hadi nimekuja na Crocs, ni sinajua narudi home, sindapewa dawa, hii ni kitu nda deal nayo. Doki immediately anakuanza na the highest gear. Kwanza una dose HDU. Ai, hata si general ward as in HDU. My first time, unalafu unajua pia unasikianga HDU ni crazy, whatever. So hadi inakuwa ni crazy juu anakuambia msee uwezi enda home. Na ukienda home you have to write and I stamp you and by the hospital in anything ikikuapenia isirudie hosi. So na ni docu mpisha. Unaona yenye hapa si jokes, hapa yenye uni msamo kweli. So immediately nika mimi na sis na bro hapo. Ikakuwa okay, lazima ni admitiwe. So nika admitiwa for five nights.
So what happens on this, because now couple hizo like platelets ni 2, red blood cells ni 2. What are they doing to, because they have to start a process immediately.
Immediately?
Yes.
So the process in Anzanga immediately is the transfusion.
Oh.
Yeah, immediately. So, hapo sasa ni, juu, niki admitio ilikuwa, nimeenda hosi Saturday night. So, na admitio waka Sunday morning, 1 a.m. So sasa, the process, yeah sasa, sees na bro, na mabesti wangu, kesho, kuambia wase, nani anadai kukam kudonate blood? Kamini, Mpisha, Nick needs blood. So sasa hiyo ndio process. But sasa immediately, unaanzanga saa kupewa blood from their blood bank.
Okay.
So, and platelets always, platelets use spoiler rakas, akunanga, yes, akunanga bank. So kuna wase, msaki, ndio upewe platelets leo, lazima zikuwezi miharvestiwa leo pia. Use spoiler raka. But blood inaweza kaa kwa blood bank for the longest. So even though it happened, nika transfuse your blood na platelets, sasa ndio ku stabilize.
Yes.
But sasa unajua hiyo sio treatment. Hiyo kwanza ni ku bring situation yangu hapa. So ikakuwa definitely it's your bone marrow that is not working, because bone marrow should produce and reproduce your blood.
Yes.
So the fact that zako ziko down inamaanisha your bone marrow is not working. So walinifanya procedure flani inaitangua bone marrow biopsy. Wakapeleka results India. Nika get hizo results much later, like maybe sayu naweza sema ni ka 3 weeks hivi. Sa hizo results ndio zilikuja zikasema nimea diagnosiwa na kitu inaitwa hypocellular MDS. Mia disikuwa na joke na kuna kitu kaa hiyo. So nikakuwa okay, hiyo ndio situation. So inaweza solve kaje? So ikakuwa the way to solve it. So the treatment for hypercellular MDS is to get a bone marrow transplant.
Yes,
hiyo ndio the treatment.
Mm.
And of course the treatment can't happen here in Kenya. Because there is no support system,
yes,
for a bone marrow transplant. I mean, there's only one hospital that does transplants, but I really support my case. So the only place yenye inaweza support my bone marrow transplant, it's in India.
Yes.
So after hiyo yote, I mean, si ni November, sa itko December. Sa niku plan sasa my journey to India, which has to be extremely soon.
Yes.
Yeah.
Okay, okay. So watu wakitaka ku help out, like how can people help out? Because now you're trying to raise 9 million shillings?
Yeah, na try to raise 9 million Kenya shillings. The easiest ni uki Google to istandwithnick.com. Istandwithnick.com. Apo utaona, it's a very simple website and very straightforward. Utacheki all information apo. But besides that, kuna other ways that could try to raise,
yes,
raise funds. So for example, kama Isato mabesi wangu wame organize like a pop art show. So wase watakam, weka unauzanga jewelry, ka unafanyanga tattoo, nini, unaifanya hata premium, then your dough itakuja itumai wherever.
Okay.
Then the people shall, itakuwa ina screen from 3rd January to 31st,
yes,
at Unseen Theatres.
And those
guys were so amazing kusema, all the ticket sales, zitakuja to the treatment.
Okay.
So kuna that kind of whatever, but ukiingia tu istandwithnick.com utacheki tu hizo options. Kuna options hapo, mchanga, mukpe, whatever as how you can come.
Mpesa pia iko?
Mchanga iko. I mean,
because I think Mpesa, what I mean by Mpesa is one thing I've come to notice is like for Kenyans in the diaspora, using all this other stuff becomes really hard. The only thing they are able to do mostly is send direct to an M-Pesa number. It's much easier for them. I know saa hizi, wasata chukua na plug, Lemfi, unzabaki umetuma kwa pay bill or something, or a till number, But yes, because you know right now you're looking for, there needs to be all ways of getting the money to you. So I feel like that would be, I don't know, mchanga inakuwa, is it a pay bill? Is it
mchanga actually ni mchanga ni actually ni kali. Sijui about I mean mimi najua vile najua msiashai tumia mchanga ndio ile nani alitumianga. Nakumbuka Hanifa ile
yes.
Na I mean iko na very simple very simple, it's a very simple platform and even so far vile tumekuwa tukireizido naweza realize out of hizo platforms zote mchanga waseni easier for them and quite easy for them.
Okay mushinda nikibonga na especially Kia Kenyans in America like mushinda nikibonga na so diaspora and I know as a diaspora wengi they'd rather get an M-Pesa number. So M-Pesa number yako pia inaexist eh?
M-Pesa number yangu inaexist my number.
So you know of course when you need the treatment yati tukitumia kwa M-Pesa utaenda na cheki. So I think that should always be an option. Always be ready to put your number out there. Why? You'll find even there are people who don't have money but they have words. Sometimes words are powerful, man. Like you just need to know that you're not alone kwa hii battle yote. So so tabaki tumeshare pia namba ya Nick vile tumesema
kuna tu, like, actually nimekumbuka tu sahi kuna namba fulani Juices ndio ana manage sana pia hii story. Alibaya a new sim card
for M-Pesa
juu saa zingine alia kuna wazai actually wazai fulani wanaona kutumia Equity ni hard nini nini na Caesar taki kupena jina yake nini namba yake ikuwe public so alia kubai sim card. So nimekumbuka kuna sim card yenye
but inakuja na jina yake
inakuja na jina Caesar.
That's important because right now tuna try kuona like the easiest way to contribute your dough. Damn, man, but you'll overcome, man. It's just one of those things. So what we can manage, well, let's come together for Nick. There's nothing that's too little. I think when it comes to these situations, we think kuna things that are too little, and there's nothing that's too little. 9 million shillings, for example, if you were to look at it, it means that if 1,000 people were to each give 9,000 shillings, we'd be through. Nice story. If 9,000 people are to give 1,000 shillings each, we are through with this whole story. And niko sure sisi wenyewe kama the Econini community, there has to be at least 1,000 of us who have a certain level. I'm not saying that the 1,000 of us should all give 9,000. I'm just saying like 1,000 of us can give 1,000 shillings. That's 1 million, man. We can do this. Tuchangamke jo. Tubaki tumechika.
Na here I stand with Nick. It's nimeona ni one word. No space. I stand with Nick.com. And nimeona fundraise saini 5% of which ni poa kuambia watu ile progress watu wamekuwa so wanaweza changamka. Only 5% wame contribute. So you need, you're scheduled for Feb.
Azizi nafaa kuwa nimeenda India kaa jana.
See
the thing is,
so they can operate well still.
The thing is the agency is every week na get blood platelets juu hizo zinateremka sana. Hizo zina cost every week mtumia 100k. Every week. So
the longer it takes the more money.
The longer it takes the more una pinch dough kwa hiyo yenye imetumwa. So niki kwa India unajua sasa need blood platelets
juu you may solve like may solve
treatment. But sasa nayo uwezi enda tena India kama una hiyo dough. So ni that kind of a situation. That kind of a situation. So nafaa kuwa nimeenda ka like jana.
This is an emergency case.
So let me say maju, let's put this challenge out there, man. 1,000 people out of the 1,000 people, that's everyone trying to come up with 0.1%. By everyone I don't mean nini. Ama si yenye tunza put kama challenge. So see kama iko nini tutatoa 0.1% which is 9k, si ndio? So wewe mwenyewe ukiwa out there, if you count that 0.1%, let's start with that because 90k is 1%, isn't it? Let's start with just 0.1%. Let's target 1,000 people. Let's see, man. Najua watu wako na energy, iko na energy. It's the Christmas spirit.
The season of giving,
man. This is the guy like kumbukeni, like these things, akina the people shall, this is documenting history, these are very powerful stories, this is documenting Kenya. So let's come together for Nick vile nimesema, na put the challenge of 0.1%. So kama wezi reach out to Nick, unza reach out kwangu, and we'll do what we will do. So sisi tutanzania 0.1, and let's see if people can do that, man. 1,000 people, we can do this shit, najua. And even if we don't, let's target 1,000 people, but if only 500 of us can do that, damn, we're already at 4.5 million. And that just shows how powerful it is kuwa watu kidogo kidogo, sindio? Tunatoa toa hivyo hivyo, alafu tucheki kunaendaje. But Buddha Joe, you shall overcome, najua.
Yeah, it's just one of those.
And it's another lesson on life comes at you fast. I remember when I likachini na wale maboy, and they were talking about how one minute they were free, the next minute they were fighting for their freedom. And a lot of people got offended with that. Wakenya wanakuwa full of shit sometimes. And I remember doing that show, and the thing that I kept telling people is life comes at you fast. Najua. Like one minute you are healthy. Understand? Where seems say no, where seems say, understand? So in your mind you are healthy. Hata niko shuo liko na kina kabuda uko cheki ufa.
Yeah, exactly.
But then you come and realize that life comes at you fast. It's that. So wacha to stand na Nick, vile nimesema, let's do the 0.1% challenge. And let's see how far we take it. Alafu tuone ni aje jo. Ukitaka kustand kwa iko nene, kanene. But enough, nothing is too small, man. Like the 0.1%, if you can't do that, you can still do so mbili, you can do anything. Let's just try and push pale. Unaenda kwa supermarket, umebakisha kaso mbili fulani, irusha hapa. Hata so, you understand? Like it's, we're trying to get there by all means necessary. But hey, Buddha jo. Damn, so
this yangu imekuwa hivyo.
Yeah.
From blood parliament, makesi, nini, tena unajipata hivi.
Shit, yenye hiyo blood.
Yeah. Kwa naona hizo ni coincidence. Eh? It's about blood. It has been about blood.
Yes.
So, yeah, man. So, is a man. So, are there maybe controlled environments that are supposed to be? Because niko sure tukika hapo ulikuwa niuliza kama niko na homa.
Oh,
I don't know what you meant by that.
Oh, sasa ni chicken nimepata na mask.
Na mask nilikuwa nauliza hivyo juu. So una cheki white blood cells zangu ziko down.
Immunity is.
Kwa wezi transfuziwa. Red blood cells unaweza transfuziwa, platelets unaweza transfuziwa. So leo ni Tuesday. Nili admit you Friday. Hosi nime discharge you jana Monday. Na hii ni just because of a flu. So sahi even
cuz nime notice hata uko na that.
Niko na mastaff
Yeah, IV.
So sahi hadi even a sneeze from a kid.
Yeah.
Inaweza take down. Just because my white blood cells ziko down, so I can't be able to fight a flu. Hata tuseme juni flu ni if ni flu tu ya kawaida. So hadi siwezi poa tablets niende nazo home. Cuz white blood cells hazitakuwa hapo ku fight that nini, so lazima antibiotics ziko in IV form.
Okay. Alafu ni kwa gani iko nini, so lazima to make a few jokes. So inamaanisha saizi wewe na ukimwi mkipatana story yako kwisha.
Lakini unajua hiyo ni hiyo at least ni physical lazima unaweza yetea.
Because tiny white blood cells ni shida. You don't want to take them.
So
saizi Nick is practicing abstinence. That's the best nini. But yeah, let's stand with Nick and tuone kunaendaje jo. But yeah, Buddha jo, keep pushing and it's interesting, man. Hii yako ilikuwa a life in life lesson, eh? Like every time to meet you, out of all the like BBC 4 when we got the one guy we talk with a lot. So in my mind it get like who says kwa ni msik. Understand? The way it happens, but life does not happen that way. So
hey konene, so na cheki unacheki kiti nimekalia ni very comfortable, and saizi kuna vile tume upgrade studio, so kama hapa kwa studio utapata kuna vile kuna like different cupboards and the furniture just looks really good, and that's courtesy of Best Furniture. Best Furniture wako located wapi? Wako located along the Eastern Bypass, next to Hopkins Hospital. Alafu apart from kukumekia very good furniture, another thing that they do is you can pay on delivery. So unangoja nini? Majuzi na kungalikisema that I've been getting busy lately, so ilibidi nibaki nime upgrade kitanda. And all I can say is hiyo kitanda hauja ikuje na soundtrack, hautasumbua watu. Yeah, so changamka jo. Best furniture jo. Yeah, cheki ule studio ni ya nguvu eh. Hmm? Na cheki. And uki baki me reach out to best furniture, usisahau iko nene is the guarantee. Cheki gira inaitwa Ian squeeze one. Haikai uncomfortable. Na ule nakaga iko comfortable mbaya. Best furniture iko nene.
Tuenda kumongajia Blood Parliament, but before no nini damn the people shall, but before that kulikuwa na this interesting story niliona considering nyinyi filmmakers so the story is about there's this girl namjuaga tikata yana namjua anaitwa Sheila Mlinya, and Sheila, she's a filmmaker and she's suing KBC for copyright infringement. History yake ni interesting because that he apparently ali propose a show to KBC. Sinajua kazi ile vile mtu tumaga ka proposal unapatia na script.
Bado sana tumanga proposal to
ilikuwa kitambo, ilikuwa kitambo
ile ya kupitch.
Alipitch, alipitch a story akamwambia, "Hii story yako ni kali lakini we can't do it."
Yeah.
Then a few whatever later, and the same characters wake wamechangewa tu majina, like they basically stole the whole show and produced it themselves. And this is KBC. I feel like this is more disappointing than if it was a private company. Am I
So your pitch ilikuwa ya kitambo, but your show ni ya sai.
Yes. So ali pitch show, alafu they just decided to they're going to make it without her. As soon as you cut out the middleman and
so basically they adopted it.
Yeah.
Yeah, but sasa wakaichukua as their own.
Yeah.
Okay.
I think kama anawasu basi ni muhimu alikuwa ame copyright. Ju kama
yes, alikuwa ame copyright. Alikuwa ame copyright. So what ni wasome nini? Ilikuwa ni media statement. So Sheila Mlinya, an independent filmmaker, television producer and media scholar, has filed a case before the High Court of Kenya through her lawyers Jay Kayumbi and company advocates concerning the alleged unauthorized use of a television program concept that she authored and submitted for consideration. The respondents named in the matter are Agnes Kalichenguna, managing director of KBC, Michael Ndetei, TV programs manager at KBC, Samuel Mushiri, producer, director, scriptwriter and marketing, Frank Mutoka, director and scriptwriter and social media influencer and YouTuber, Rachel Pikana Rach Gitau, who hosts and promotes the program in question. In 2019, Mulinya submitted the pilot episode of her 52-episode television series titled To Have and To Hold to Michael Ndetei, the TV program's manager, for possible consideration. Initial communication indicated interest in the project. However, communication subsequently ceased and no formal decision regarding licensing, production, and or rejection for the proposal and pitch was communicated to her. Sindio? Mm-hmm.
So ilikuwa 2019. So alikuwa anajua huwa atasahau. In early 2025, KBC began airing a program titled Heart and Soul. Following this development, Mulinya raised concerns regarding the striking similarities between the program being broadcast and the material that she'd previously submitted for consideration that far exceeded coincidence. Prior to filing the suit, a formal demand letter was issued to the managing director of KBC concerning the matter. Following a correspondence arising from that demand, Mulinya elected to seek the intervention of the court in order to safeguard her intellectual property rights. Alafi kendelea, this case is not presented as an isolated personal grievance. It draws attention to a long-standing and systemic challenge within Kenya's local film and television production industry, where creators are often required to submit pilots or full concepts under the promise of consideration, only for those ideas to later surface exploited without consent, acknowledgement or compensation. So, yeah. Munachukua je story. I even surprised, cuz are you surprised that in Kenya unaweza submit something, you go home, then the next day unapata ulikuwa ume submit Mark live, kesho unapata imekuja kama Muaf live. You know, they don't even go far.
Yeah,
inakoka tu
switch kidogo, and it's the same concept, it's the same. So uko surprised, Mark?
Me, to be honest, I'm not kwa sababu ni kitu siye mara ya kwanza nimesikia kitu kama hiyo. But I think most people, they don't go ahead and sue. Because also, you know, watu wengi sana, especially like when I was getting into film, kulikuwa na hiyo. Yo uoga ya niko na hii idea. And the, you know, when you're young, unajua hii idea yako ni moto, you've been working on it. Hakuna kitu ingine umeona kama hiyo. Because yes, maybe you, for lack of a better word, maybe you may not have experience ama uja expose you so much to see kuna vitu kama hizo. And then ukienda una meet na wasi, then maybe wao ku trust because wanaona you are a newbie, how will you run this show, so it's easy to push you away, and then they find a way to use some of that story. And even to my friends it may happen, even yet to maybe hawakuwa na hiyo wisdom ama the balls to sue a big station because unaona, okay, you'll need to pay a lawyer. Do you have that money? A lot of your time, film bado ilikuwa tu a community of people who make something with their camera. It was not like ati sasa kuna a lot of guilds to protect you, a lot of these societies na communities. But say as we evolve and as we grow, unapata sasa, there are people who can come and even stand in with you for free. Wanna make sure to, so long as payment yao itakuja baadaye, you know, when you sue them and then they give you a kind of compensation, then you can get something. So I think it's a step in the right direction just to ensure that our oligarchs wa film wasi misuse talent za watu. And I know, even because I teach a lot, that question pops up a lot with young filmmakers still, like niko na hii story, how do I safeguard it? And you, of course, with our advice, we'll make sure that
wame copyright.
Alafu unajua ukienda ku copyright, by the way, kuna you need to have very deep details about whatever you're copywriting, because ukisema tu ni concept ni ngumu sana upate something really really fresh.
Yes
So you need to have at least a script written or a detailed treatment, kitu tu iko detailed, so that you can easily back it up when a situation like this happens.
Okay because unajua we live in a country where creatives are quite respected, even right now, that creatives in quotes are making a lot of money. They still know that level of respect, and have to respect their patience. Like these people, this idea is pitched to them in 2019, they wait till 2025. So I am thinking, like, did they expect her to forget, like, I pitched this idea to you?
Like, but I think wamekuwa kitumia za watu wengine before they get to her.
So maybe they got away.
They got away
with a few.
So 2025 litakuwa 2020.
So maybe kuna nyo 2007. Wako like 2016 bado walikuwa nasema, niaje tu. Because pia vishu yetu robo. Kuna, certain broadcaster wa sports.
Yes.
Alienda kakaa naye chini for lunch. Wakabonga, kamambia, hey, Nina, I like what you do with the offside radio shows. Unakumuka ile ya sato.
Yes.
Wakabonga. So, badaya anaona zile vitu walibonga kwa TV.
Hey, inakuwaga hivyo.
Up and running. I just don't want to mention the station. Takuambia wafe. So, alikuwa na watch show yake. Ni show yake, but being done by someone else. Like this motherfucker.
But
now I ran to come idea. So at least Kenya kunanga that level of protection. Sana so long as kitu isha enda pale. You cannot copyright an idea.
Yeah
you can't copyright an idea. So even with how much kibila mebonga jua pilot episode.
Yes.
So in Kenya they always require you to do a pilot. And it also shows you how much we don't respect inaitangwa nini, your intellectual property. Because if you have to look at, if you come at the US, for example, you'll see a program like ilikuwa ni Brooklyn 911. I think started on NBC, ikaisha on Fox. Because the people own it, the people who are nini
yao.
So they can move it. I think nilicheki pia kuna like show unapataga Black Mirror. A lot of people don't know. Yes, no, can you watch Black Mirror like 2010, the original BBC. Niki watch ile episode 1 ile ule mso ambwaga.
Ule anachu glass.
Ule buda prime minister aliambwa like to stop a terrorist attack lazima adinye pig. Hii kitu ulikuwa na iwatch uko 2010 through BBC. Alafu
saizi wasenga na jua Black Mirror jua BBC ama jua Netflix.
Jua Netflix.
You see, so it's owned, but the people who came up with Black Mirror walikuwa British.
They have the rights. And
yes.
Yes.
So you understand? So this is what we don't respect. Sisi tunachukua vitu, like unapeleka show yako, then the station wants to own it. No, you don't own it. I'm just giving you time ya kui air, but I own this shit. This is mine. Najua. Make some money through advertisers, but badae ni yangu. Mina ishia nayo kule naenda nayo. So unacheki, it's crazy, man. So
na pia I think kukuwa na kitu kama, of which ina happen hapa Kenya, kukuwa na vitu kama guilds. Na hizo hiyo vitu kwa very strong film guilds place ka US, I mean hiyo sunasikianga ni so strong US ka hii time walikuwa me strike
yes, writers, writers
hata
guild.
Kuna writers
na,
guild
na, yes.
Na ilikuwa so crazy hadi hadi ni kitu prezo anaongelelea writers guild wame strike.
Steven come to a standstill.
You can't write as well.
Na lazima mlazima mtusikie. Yazi nika teachers strike huko Kenya. Ama doctors za nini strike huko Kenya. So once we have those kind of strong guilds, adi first of all history kama hii, adi first of all itafika kwa koti. Itafika your level. Hii kwanza itadeal you out na guild nini nini before ifike saa kwa kotini. Okay, itakuwa maybe okay KBC wameshachoma zaidi. So na unajua kukiwa na hizo guilds inapatia kesi yako ikui ni stronger in a court. Na court system unaweza unajua uko backed up na guilds and all of that. The law is stronger on your side. So I think kukiwa na hizo guilds ndio one of the very important things. For Kenya, definitely, our film guild in a grow, ni stronger, ni bigger, compared to how I would say was 5 years ago, or 4 years ago, or even 10 years ago. Sahi, usipolipa msedo, na nikuwa mesign contract.
Yes.
Man, itakuwa, iyo ni a big issue. A big issue, iyo ineza kuletea ngori bigi sana. So, I think for me, kukiwa na hizo guilds zinasaidia kudeal juu pia hizo guilds pia zinasaidia you as a filmmaker even when you are going to approach KBC or whoever.
Yes,
pia zina kuguide how do you do it. Ndio usijipate situation utakuwa na ngori huko mbele. So kuna all that kind of stuff. So
I've heard of Kenya Actors Guild. Nayenu, like directors, producers, writers. Because
pia kuna Kenya Editors Guild.
Kuna yeah. Editors.
Keg. Yeah, inakuwa ni a journalist, kuna, I think.
No, kuna, like, for post-production, kuna a group that we are still coming up with a constitution, kama, like, how our guidelines will be, how to charge, how to... Let's say client anataka changes tano, how do you go about, do you ask for more money ama unajua watu wengine wanaweza kuwa very indecisive. So kuna hizo mikakati tunaeka and then it will now be presented by a lawyer and then so I think for post there's that. I think there was a conversation about having our directors as well, I think. So far najua kuna WhatsApp groups zenye wase wanazi discuss. I can see sijui naitwa waelekezi
kuna hiyo kunani inaitwa Kenya Films and something. Ndio the mother of all of this stuff. Now you push stuff wase hapo wase wanakujanga na cases za contracts and stuff na wase wanasort vitu.
Okay. So pia lazima tuambie watu hicho. Hizi ni allegations KBC ya kuwa proven guilty. It's just that from Kenyan experience tuko zile za what's the probability? Najua like we are dealing with very high probabilities. And kitu kingine pia ina happenigi and this is not just in Kenya. Remember when we were talking about people not respecting intellectual property and people wanting to own. Mulicheki the fight ya ilikuwa ni Chappelle versus ilikuwa ni Paramount. Yes? Where the Chappelle show, the first time when he signed it, remember he walked away from a $50 million deal. Yes. But the Chappelle show was so popular but ile contract walikuwa wamemsignisha, because people forget that Chappelle blew up after the Chappelle shows, you know.
Mm.
So the contract they signed with him was after the air, he owns nothing. So akaona inaendelea tu ku air tu and they are making money from it. So now eventually he does his specials na Netflix, you know. So what happens with the specials on Netflix? They blow up kabisa. And then Netflix gets the rights to the Chappelle show. So vile aliran Chappelle show, Chappelle akadungia kambele, eh, niko nafikiria cinema best jo, mtaranaje hii show na mimi ni best yenu.
Mm.
But in the same process, Chappelle akaenda, like one of the few times ametumia social media. Katumia social media akaambia waseni aje, najua mnapenda Chappelle show, but they don't pay me every time they air this show, so I need you to boycott it. Don't watch it on any platform. Watu wakasikiza Chappelle jo, no one was watching that shit. Ilibidi Paramount wa mtafute jo. Wow. Mwambia ni aje.
Unajua who's Paramount. Hidyo
pesa yote tumekukua for all this time. They paid him and waka sign a new contract with him. And then Chappelle akatokea kwa like, ni aje samne za iwojo. So I can go back to watching it. So it also shows the audience that we have a role to play.
Yeah.
Let's not support any form of injustice. Najua.
Mm. So that's kama yoni heart and soul yake.
Yeah, yeah, yeah. Mm. Yeah, yeah. Mm. So let like them hold that L. you know it didn't happen. And it's just one of those things. I'm not surprised. And but I think this will be also a very iconic case. Because I feel like also when I look at KBC, I look at BBC. Kumbuka tumetoka kubonga jia, what is it called? You just talked about this show. Jina inanipotelea.
Black Mirror.
By BBC. I feel like the KBC ya kitambo was more powerful than this KBC ya saizi.
Yeah,
of course. Vitimbi, vyoja mahakamani. And people will be like, no, those programs are, no, those programs are so iconic.
Zilikuwa show kali sana.
And there's nothing that they've done right now that
supports local talent.
Yeah, these people have a studio, so you want to organize a studio, like places where you can shoot, you can watch, you can watch. And all they need to do is just, instead of kuchukua ideas za watu na kufanya nazo vitu funny funny, just use that studio. Use iba vitu kutoka kwa BBC jo.
Studio za KBC, your model.
Mm.
Your model sili ni copy paste ya from BBC,
yes,
your type kitambo.
Yes,
yes. But I think sahi wana ride na ile pride ya, so do they have the license za these other media houses? That's the only thing that they have. Jo kitambo, you know, hizi other media houses walikuwa na rely on feed ya KBC.
Ah.
So unge watch, maybe NTV, KTN, K24, but one KBC part. But sahi technology makes things nini affordable. So washa move away, they have their own rights now and as a broadcast.
Mm.
So what are they left with? Nizi ma license tu zenye makampuni ulipa.
Kuzi ya KBC na kwa pathetic design, I think even something like the World Cup, back in the days used to come on KBC. Mnajua hivyo?
Yeah, hata Champions League.
And if I'm not wrong, World Cup, Champions League I can understand, that's a private organization. You know? World Cup, if I'm not wrong, is still on BBC. So ya Brito waga split into BBC na ITV. Yes? KBC in a World Cup, understand? There are those things where you come and you start thinking about it and you think it's the incompetence, they themselves wameamua. Like, we're just going to be incompetent. And but yeah, me kileneza sema ni big up to Sheila for fighting back. Because someone, at some point, someone has to fight back. I think when you're Goliath versus, you have to be zile, zaiko nene. Kaende, kaende.
Tokia na uruji.
Yeah. Kena uruji re.
Yeah. Watch an interrupt show. Kuku remind kuwa Lemfi inakupatia a chance to win a flight to East Africa. And all you have to do ni send money home na pia refer a friend. Alafu kisha refer a friend, una stand a chance ya kuwin a $2,000 flight voucher. Na usisahau jo, kifanya history yote, promo code ni Ekonene. Usisahau pia, like on your first $50 transaction, unabaki umeget a sign up reward ya $20. So, damn, cheki jo iyo. And in the process, una support Ekonene. So usisahau kutumia promo code Ekonene. Na cheki. So, yo, unataka yo nini, like a $2,000 flight voucher. Very simple, bila nasema. tumia promo code iko nini, alafu send 50, at least $50, sindio? Utapata bado your $20 sign up reward. Alafu utajipatia chance ya kushinda hiyo. Na usahau ni festive season. Hii compare kuna shindo inaendelea mpaka lini? Inaendelea between 8th to 8th December to January 8th, 2026. So baki umechangamka. Yeah, haraka haraka jo. Sindio? Yeah? Wacha so turudi kwa show. So yeah, but wacha tubongeje the people shall. So the people shall waga interesting. When I look at when I watch the trailer, I see you guys filming the actual protests. So was this, how did the idea come up? Like we're going to do, ama ndile mna shoot video, you don't have, no, have an idea what you're going to use it for. And then, pam, let's do this.
So personally for me, for documentaries, documentaries unaweza kuwa na, you know the story.
Yes.
Probably not scripted, but you know a story, and when you're going to shoot, even if auko scripted, you are doing it intentionally for something. So for me, the people shall, kitu ili happen ni nilienda ku shoot End Femicide,
yes,
last year January.
Okay.
Na nilienda kushoot End Femicide for only one reason. Juu nilikuwa najua hiyo protest itakuwa na lojo protest za Kenya, mi tangu nizaliwe. Najuanga ni cat and mouse. Ni wasoko na mabunde nini,
running battles.
Na wasoko na mawe hii side. Asina kwanga tu, hiyo ndio the SI unit of a protest in Kenya.
Yes.
But until last year End Femicide, of course prior to that unacheki online, mimi natokea like okay, and Martis wanatokea, best yako Mianga natokea, nikasema mi wacha nitokee tao pia ni record to the moment.
Yes.
Na End Femicide was one of the best protests ever, because unasikianga hii by the law hii ati the security police has to give security to protesters.
Yes.
I mean, of course, itumikangi hizi protests za UBV, but
yeah.
Hiyo time, adukisiki kwa one of the clips that the people shall, unacheki hadi karo fulani, anambia dinga fulani, iarakishe, tukona protesters hapa, wanadu stuff zao.
Yes.
Alafu, for sure, nilikuwa najua, this is a social issue. It's not a political issue, so even worst case scenario I wasn't kuwa na anything.
Yes.
So na even ndio nilitokea tao your End Femicide nika shoot. Young guys asi tu unaonanga social media. Yes. Wasani tu unaonanga kina BN like your normal guys ndio wametokea nini wase unajua inaka vibe inaka nika recommend a blankets. So it happened January. So in my head nika jiambia, so nikaenda na footage home, naangalia hiyo footage. So nika jiambia I think protests in Kenya, I think zime change vile tu nilichekiwa se wametokea for that End Femicide.
Yes. But this day saw how it was on a Saturday, si ndio?
Hiyo End Femicide.
Yes, yes.
Ilikuwa zilikuwa mbili.
Yes.
Kulikuwa na hiyo ya Sato, alafu ingine ilikuwa February, siku ya Valentine's Day.
Oh, okay.
Ikachangiwa hiyo hiyo aswa walikuwa naita Dark Valentine.
No.
Naikumbuka.
Yeah,
Dark Valentine kutoka hiyo.
Kuzio ya Sato hiyo ndio nilipata gatao, tulikuwa na daughter wangu. I remember her asking me, why are they on the streets? Na just sound ku explain ya like by that time she's 8 years old. To explain to her what femicide is it's really messed up. But I don't even know how I wiggled out of that because I didn't explain to her. But nilipata gatao. Nini, and it was surprising because ilikuwa imejaa vile umesema,
ilikuwa ni fiesta. Kuna jua azin wasa walikuwa na jibamba. So mi kuangalia footage so as a filmmaker and as an anthropologist nikajiuliza, I think protests in Kenya inaweza kuwa zimechange after End Femicide protest. But sasa kitu ina inafanya nisieke that better 100%. It's only one thing. It was a social issue.
Yes.
So anyone, even the president or even the opposition,
don't feel
you will always be against,
yes,
and femicide.
Mm.
So nikajiuliza, what of now a political protest?
Yes.
So fast forward to sasa June. So hiyo ndio kitu nilikuwa nataka kuona kai ni possible, but for me, according to me, mimi nilikuwa nilikuwa najiambia protests in Kenya has changed.
Yes.
So na nilikuwa naambia hivyo wase, so na nikaambia nilikuwa so sure in vile sasa June protests zilianza, dalili zilianza kama May.
Yes.
Nilianza at your point ndio nilianza kujua pia the same guys who went for end femicide,
yes,
this time round they're the same guys who will come for the finance bill protest in June. But auko sure until utoke uone jusa nilikuwa nafikiria ita kuwa set back to the kawaida.
Yes.
So the first June protest nikatokea, of course nilikuwa niji surprise kama ni tumerudi back to, you know, to default settings.
Yes.
Ama I actually ni vile ni end femicide vile ilianzisha. Kutoka hivi June 18th, the same guys uliwaona end femicide, the same guys wako tao June 18th.
Okay.
So hiyo theory yangu ikaingiana. Jusa hiyo ndio theory nilikuwa na try kubeat. So ikaingiana ile ya ni actually protests in Kenya have changed, because now right now we are dealing with a political issue, see, social issue side.
So ni June 18th sasa.
June 18th, yes. Sasa hiyo ndio our first political,
yes,
issue protest.
So ulikuwa na shoot wapi, like which streets did you
bali tu kuna mambo bali tu kuna mambo tuko everywhere. Mostly nilikuwa Moi Avenue, but too deep, pretty much everywhere. So hiyo June 18th vilicheki wasi wametokea ni the same guys wenye walikuwa end femicide. Na nikapia wasi after end femicide, one of the funniest things najiambianga ni I think wasi pia waliona protest na kuanga hivi time end femicide ni as in fiesta. So wasi wakanza nikaku look forward for protests in Kenya. Little did they know, June 18th adi wasawali kama na maspika nini. Yes,
June 18th ilikuwa.
Ilibamba, as in ilikuwa adi ulienda home ile.
Yes.
Leo nimefight ya country. June 20th sasa ndiyo mambo ika sambaratika. Yes. So hapo ndiyo ika kuwa. Jua hiyo ndiyo day Rex alipass.
Yes.
So hapo ndio
hiyo ndio time sisi tulienda.
Yes, nyimu commander daytime.
Daytime, yes. Na ilikuwa running but.
Exactly. So hapo ndio ka switch back,
yeah,
in a way to default settings, yeah, what political protests in Kenya have always been.
Yes.
Yeah.
Ni aita ikuwa safe makarao tu, as in tu kuna kwanga tu kuna msata shutiwa and whatever. But for me is the same guys wenye wamekuwa kitoke hizi protest, the same young guys, of which I mean much later ndio wasoka wakawaita Gen Z. And the whole Gen Z movement.
Yes.
And it happened June 18th, June 20th, June 25th.
Yes. To come back to these specific dates, especially June 25th. So Mark, how do you end up getting involved?
So I think executive producer James alini contact to akaniambia there is this project that wanataka ku document the 2024 finance bill.
Yes.
And I think the first meeting sasa ndio tulimit na Nick alikuwa ananijua prior, so hapo ndio tukaanza ku come up sasa na the story, you know, like okay, tuta interview nani. Alafu Nick pia kaniambia walikuwa wameshoot sasa hizo days protest. And on my side as well nilikuwa najua kulikuwa na that aura ya women in the protest, because for me nakumbuka even the days of the protest nilikuwa na so many people on the streets but naona tu ni madem, so niko like eh, mbona unaogopa juu na just some mzee atakuwa anakuambia wewe unaenda kutupa mawe unaenda kuprotest ni, lakini huko like I am seeing 2021 19 year olds walk kwa streets, mbona mbona mimi nishtuke. But so I think pia you can motivate, and hapo sasa ndio I think sasa ndio
this is by which date,
this is January if I'm not wrong,
it doc will take 2 years. Yes, so easy stories are protests and whatever zote zili happen last year.
So wewe by time una do femicide and femicide mko pamoja?
Hapana hiyo alikuwa na shoot
time and femicide at the time na shoot June 18th na June 20th and 25th and 27th. The people shall iko in anyway in anyone's mind.
Okay.
Even you lisema tu as in walikuwa na shoot, okay, maybe something will come out of this, but yes. I don't think it was like fully fledged what it will be.
Okay.
So I guess sasa when we had that first meeting ndio tukaanza ku come up na okay. Hata title, hiyo title ilikuja much later. Tulikuwa tu tunajua tunafanya kitu ya 2024 finance bill protest. This year January.
Original the people shall. Who kept saying that? Was it Miguna?
There was a petitioner
anaitwa
kwa IBC. Sasa nao alikuwa anaongea, alikuwa ameenda ku present his credentials kwa IBC offices. So Nile, he was being dismissed. He started quoting the constitution.
Oh, the people shall.
Eh, the people shall. yes.
Oh, okay.
I'm saying he don't have a copyright or the people shall.
Yeah, so mandatory. It's mandatory. I think he was trying to vie for something, but he was dismissed on something and he didn't make, to him it was unconstitutional. So he decided to refer to the constitution.
Yeah.
The people shall.
Yeah.
So I guess this happened to your... tuka decide nani tuta interview. Of course sasa tulikuwa na subjects wa sita wa saba, tukaanza kujua venye maswali tutawauliza. So of course because the story was spanning the build up, the days of the protest na aftermath, tulikuwa tuna make sure that hata maswali tunauliza let's say kama Boni ama Hanifa, like okay ulikuwa wapi 20th, tunakuwa very specific.
Yes,
tunajua material kama hiyo will be so heavy in posts, because I remember we had almost two hour interviews for everyone.
Oh,
so you can imagine.
And
now and then
like less than 10 minutes
eight contributors.
Yeah, alafu hour may shoot hours of footage na Brio. Alafu bado kuna zenye tuli get from NTV, KTN, alafu pia social media. So we needed to narrow it down in a way that at least post hautaumia sana kutafuta story. So I think that helped us a lot. Hata when you watch it, your movie, you know, quarter of 5 hours, but you just try kubo watu sana. So yeah, that's basically how I came.
Okay. Na mkidu hizi interviews, kuna a certain element, like niki watch the trailer, there's this one part where I was like, damn, these people don't feel like this is going to work against them kidogo. Where the trailer is ikopoa, then there's this one specific part where a certain girl says, if you looked at the protest, even there are women in positions of leadership. And that made it very Hollywood. Does that make sense? Like every time I watch a Hollywood documentary, there's always the aspect of, you see, we had women doing this, we had, amku feel, mambo lifanya subconsciously ki Hollywood namje.
Actually, from most of our discussions, junajua, okay, tukiangalia kama Blood Parliament, walikuwa na angle ya kuangalia the police who did this to these people, the people who died, and us also tulikuwa tunatafuta an angle isikuwe tu ni kuonyesha, because a lot of people have documented the protest. Ukiangalia tu social media, YouTube, utaona tu so many. So we needed a unique angle, and initially ilikuwa more like how women participated in the protest.
Okay.
That's why we brought in the femicide. It's part and parcel of the documentary.
Okay. Okay.
So I don't think we were feeling like ineza tu chomea. I think mali ilianza kukua, now we kind of need to sanitize kidogo. Mm. Ni after Nick walikuwa arrested
because
of the blood parliament. So
okay.
At the same time, unajua sasa ni ile ujui kutaenda aje, because you could see the way the government is working inakuwa ni kama inatafuta anything that will turn against you. Huyu amesema hii, huyu amesema hii. So of course the contributors pia walikuwa na kauoga kao, like make sure ni juu na juu umekasirika. Ukiwa kwa interview unaulizwa maswali, kama nikiwa hapa naweza sema umse akufe bla bla bla, unajua like but now when you see kuna waka vote
ule mtu alikuwa anakushuta
na kujua alikuwa anakushuta na kujua, so hata utakuwa like make sure hata mimi nisi, and also tukiongea na James pia alikuwa trying to make sure that tusieke watu into some sort of danger.
Yes.
But it wasn't a lot because tulikuwa tuna document Kenya watu walipitia. You know, it wasn't like at you are pointing fingers. And also the fact, like mtu ukiulizwa ulikuwa 25th wapi? Ya atakwambia, na hivi mi niliona polisi alifanya hivi, mi niliona wasa alifanya hivi, tulienda, tukafanya hivi. Like that's basically what they did, rather than kuna narration inasema this is the result of why this happened. So it was more like ku document tu rather than ku ingiza our own exactly.
Alafu Nick, is there anything that you captured delay sasa baadaye time kwa post production like damn I captured that? So there are always things that we capture that we don't think are even important till baadaye like damn this
ziko mob sana.
Wait a minute.
Of course, yeah, meziona mob sana juu yali yali baki na files aki edit. But kuna moja na kumbukanga. Tear gas ilitupo kwa pro box flani. Ilikuwa I think ni Haile
Selassie.
Makara waka shoot tear gas ndani yeyo pro box na zilikuwa kati tear gas kambili. So dere anashindwa. Sijua dere anashindwa ahepe aendelea kukanyaga dinga, but sasa si tear gas hata kispinaje wako na tear gas ndani ya dinga. So ilifika two point dere akatoka na alikuwa shanza kuspin. Jusa hii unajua umechanganikiwa uko like nadai kuspin haraka makarao ananifuata. But ujui unaenda na tear gas ndani ya dinga yako. Yes, I mean ni very easily ingekos accident just as I mean
vision
very
easily. Everything is very messed up. Yeah,
exactly. So your footage ni your footage na yangalianga hadi niko zile za okay crazy.
Na hiyo probox tunakumbuka hiyo footage hiyo probox umse alikuwa tu anaenda tu like hakuwa na shida hakuwa na shughuli. Then I said to boo na sasa hizo ni morning hata ilikuwa like 9 or something
hapo tukakuwa na hapo ile silasi
nile tu I think it's just power like vile power wage na nini because one of the reasons why nafanya na kuuliza story and to come back to the people shall is there's this footage that was going around this past weekend, ilikuwa the footage that was allegedly shot in Nigeria. I don't know if it was Nigeria, but it was an African country. Kuna wasona semati, that street is too developed for Lagos. I don't know. I've never been to Lagos. But ni shot ya a lot of BMWs and a lot of Benzes. Then msewa Benz, anatoka from nowhere, anakam hivi, akipiga kona ni kama he loses control, anaguza BMW, alafu BM inaenda, inatoka kwa barabara ikiishi ya kabisa. Love this this guy hanging kwa nini, and I'm sure the person who was shooting did not expect to capture that. Na cheki alikuwa anashutuma gari za kifahari zinakuja, alafu he captured such a whatever moment. So that's why nilikuwa nakuuliza juu ya how you end up mkicapture moments that you didn't expect, because you know, no one knows, like awesome, life is so random that we don't know what's going to happen in the next 1 minute, sindio? And then you end up capture. So kulikuwa na hiyo ya probox. Any other thing that stood to your mind that also but I go like damn, how did this even happen?
Ingine I think ni but hiyo iko ndani ya documentary inakuwa quite funny hadi waseo ki watch dog waseo jamu hiyo part ni mswa boda ako peke yake alafu makarao watatu wanakuja. Hii I think ilikuwa kama let's say 25th ama 20th, one of those
yes,
days.
Yes.
Makarao watatu na wako na AK nini nini. Mm. Umso wa boda anatolewa kwa boda. Karao mmoja anachukua hiyo boda na ako na gun mzito.
Mm.
Anatry kuspin na hawezi spin boda.
Oh. Eh.
So inakaanga.
Mm.
Alafu sasa uo msa wa boda.
Mm.
Ni mzae, unaweza tell. Ni mzae, labda ni delivery flani alikuwa ameleta hiyo building hapo.
Yeah, yeah.
Si ati hawezi sema. Juu unajua pia magun boda. Unaweza tell ni mzae mpaka anauliza ase, hey, form ni gani nini nini.
Miss Gen Z.
Miss Gen Z, whatever. Mm. Your footage na kuanga so
nina happen huko jo
iyo hadi kwa documentary iyo kwa doc inakuanga so touching from a point of ukiangalia kitu mzae anapitia but pia on the other hand unaona ama karao watatu wanataka moja hadi na wewe unachikia na try kuendesha hii bike hawezi yako na gun as in tu inakuanga tu inakuanga very weird picture.
Mm.
Inakuanga very weird picture. So kuna hizo moments unajua pia the more unatokea kushoot daily.
Mm.
Saa zingine instincts.
Yes.
Unajipatanga tu na
right place right time.
Exactly. The more unatokea daily, the more unapata kuna the right place at the right time.
Mm.
Mm. But okay. kuna a lot of vile tu Mark amesema, I mean, you doc inaweza make you 2-5 hours.
Mm.
Kuna a lot of crazy footage
yenye
tuko nayo yenye I mean, ni ile like what the hell.
So zilikuwa kwa hiyo editor's room. Which footage blew your mind? Ma what were you like, damn, cause pia wewe mwenyewe niko sure there is, cause unakuja kuna kugata na what's going to impress me is not what's going to impress the next person. Yeah.
Definitely. Okay, two instances stand out. Of course, ya kwanza ni ile ule mse alishutiwa parliament, one of the people alishutiwa brain ikatoka.
Okay,
so unajua hiyo before uende we mask, we blur na nini, wewe mwenyewe umeiona.
Yeah, you have to see
it. So umeona ikiwa raw uko like we. So I remember especially juu, so ili screen kwanza NTV and kuna walikuwa wanataka tuiweke yote black and white, kuna damu tuanze hapo hata mtu asitell ni nini.
Yes.
So that of course for me it was like we, alafu unaiona from different angles, unaona brain matter iko hapo, msikichi imepasuka, like it's really gory. I think the second part ni kuna part niliona police wakishoot na lion na crowd iko pale, like you unaona tu yani wako hivi tu.
Yeah.
So uko like we, afu unajua venye mi analogy yangu saa ingine na kwanga ukienda protest, saa ingine polisi atashoot hivi. But hata akishoot hivi, it's still trajectory, ita land mahali.
Yes.
Awa mbele hapa waguza angu, wenye wako huko nyuma ndi inawapatanga. Hata ukiangalia, most people wenye wameshutiwa, most of them, maybe wakuangi front lines kabisa.
Yes.
Wakuanga march huko huko huko. So for me, that was like, that was like a scary moment. I'm like, see, like it's risky. Hata ndo nilikuwa nauza Nick, like ukiwa hapo hivyo, like uku unaona, hata ukiwa kama reporter uko saidia journalist nini, unajua bado kuna hiyo uoga ya
yes, they can just shoot
hata mawe. Unajua juu kwa away from uko saidia polisi, mawe ikikams unaona inakupata tu pia, like kinaambia ni adrenaline ukiwa hapo uko tu.
So we mseka we ukienda hapo unaenda kwa umeva press, like how do you do that, like how do you to make sure that afikiri we any protester?
I mean, I think my as Kami personally Kami personally, I think my camera gear vile nimei rig and everything juu ni rig bigi.
Yes.
So easy protest nilikuwa na shoot sana na FX3. So nimeka mic, niko na battery bigi, so definitely I always call protester. That's number one. Then another thing, unaka pia side mostly, uko unaweza shoot any side, but lazima kwa side ya journalists. That's the safest place. Pali unaona journalist wako na kimeumana, enda hapo hivyo. Juu hiyo hapo ndio hiyo whatever. So then from hapo depending on how the protests are going, unajua saa zingine the protests vile zinagoni, makarao wako hii side, protesters wako hii side. So unaweza taka ku get shots za protesters pia.
Yes.
Na kuna time pia unataka ku get, I mean saa zingine ukiwa nyuma ya makarao pia una feel there's that shield. So una gauge that, but always una look out for where journalists are. Hiyo ndio your safest bet.
Okay.
The worst place to be in a protest, the worst place kwa katikati. Ukisha kuwapo katikati, uko in between protesters na makarao. Protesters watakutupia mawe. Wakitupia makarao mawe,
itakuget.
Aso ki shoot material gas and bullets, niwezi na kupata. Iyo ndio the worst place to be. So you have to choose sides. Na kama di tuseme, when you one camera, unajua at least me na Brian Adagala tulikuwa tuna shoot the same time, so ni easier kusema weishi ya side ya protesters, mi wacha nikae side ya makarao. So tuna get those two whatever. But I mean kama uko solo, unajiambia kitu kama June 18th wacha ndanza na side ya ma protesters, ni get everything I need from the protesters, the vox pops and everything nini, alafu June 20th wacha ndakae side ingine. But I always try ku do the same thing in one day.
Okay. Damn. Alafu sasa inakuwa nini, inakuwa like screened ama released which date?
So ilikuwa premiere, ilishafanya it's premiere, it's world, it's
Kenya. It happened NBO, Nairobi Film Festival.
Yeah, exactly. And ilikuwa,
yes. It's so what's happening in January?
In January kitu ina happen ni at Unseen Theaters.
Okay.
At Unseen Theaters itakuwa ina screen from the 3rd of January all the way to the 31st of January.
That's every day.
It's like I think five screenings
per week.
Five screenings per week.
Okay.
So there was one of our come through.
Okay.
Was one of our come through. Jupia, another thing of which is a big up Unseen Theaters, tickets Unseen zinakuanga standard 750
yes.
bob.
Yes.
Unseen mna boys wangu walisema tu all the ticket sales zitaka to my treatment
yes.
for India.
Yes.
So hiyo pia ni just another call ya wasewa.
Yeah, kuja.
Wasewa kuja zikuwe sold out.
And support.
It was sold out, but not only just for me, move it our bamba and it's so timely right now.
Okay. Tulinda Gansin ku watch Ilea Botswana.
Yeah.
It's a very good theater. Yeah. It's small, it's compact, it's
cozy,
intimate. Yes. So, bakini metokea, tiko ni kapi?
750.
Oh, 750.
Yeah, 750. Okay. Unseen, it's a good price. Yeah, inakuanga always 750.
Niko nafikiria hii juu ya kuna nini itakuwa maybe a little bit high.
Unseen inakuanga always their ticket price inakuanga 750.
So
tokeni msupport.
Tokeni msupport cause apart from that pia tokeni mwatch a moment in Kenya's history, najua a moment that's never going. So the people shall in a cover 2024 peke yake.
Yeah.
2024. Okay. Mm-hmm. So yes, 2024. So make sure umetokea juu. Miss Money from 3rd of January. Yes. At Unseen, is it screenings near around 6 p.m. Mama, nitakwaga? What time?
From your time, but sasa ukienda tu kwa website ya Unseen, ama the Instagram page, kuna time labda ni 5 p.m. Maybe kesho itakuwa 7 p.m.
Yes.
So zina interchange maybe with another film, kitu kama hiyo.
Okay. So yeah, let's make sure we support. Na pia tusisahau pia kwenda kwa istandwithnick.com.
Istandwithnick.com.
Yes, hapo alafu pia vile nilisema the 0.1% challenge. Don't forget, you can still make it 0.5%. You can still make it 1% if you can afford. You can still make it 0.001%. You understand? Like kitu yote ile unatoa itakuwa really appreciated. Let's stand with Nick kwa hii battle yake against ni hypercellular
MDS.
MDS inamaanisha?
Ala sijui.
Najua gaje hizo nasema gale kuna conditions zingine unasikiaga jo.
Hii ni mpya hii dinga
actually scary. Yeah. So make sure tumefika hapo and asante Mark, asante Nick and the people shall just, you know.
Yeah.
Imekuwa ni episode 571 kama kawaida tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend, tukimalizia tukisema eka nene.
Eka nene.